lanka wasiirka amniga koonfur galbeedde oo idaacadda ha ku dhii in xil dhibaanada eeyeeyin eeyna hooba arday mama in la suqobadaa mahay waana la dhoofiyaayo diyaar la saaraw way suu ogayne in xil dhibaanada deegaankan dhaladeen mathalaayan deegaankan wal alla walaay dhib ah in walaagii dheef eba iniyo ku hadalo koraan xurrin eeyin marka arrintaas iyadoon ku xumo xildhibaanadana way baan ku tacsiyeye usuuna wayba ogaaday in sharciga lala tiigsan doono wal alla walaa sharciga ku siiyo yaayaa leeyih waayo wayba reehe xildhibaan way jareehe shabaab qoraw ciidamo shabaab ee qorohaayo oo meehay shabaab xariir la leh caddayntee lagu fadee haddii xildhibaanka shabaab ayaa shabaab shaqeeyaw isu caddayntee lagu fadee haddii xildhibaanada eeye eyiin oo eymami eyiin oo meehay dalka dadka walba inka la hayna isu caddaayi doono haddii ilaahay arad unsiditisaatomincay tamaana laakiin sharciga ka shalbahaana walaahi sharciga isu siiyo yaa leeyi haddii ilaahay arad saacadun la ku bilaabona dacwadaas furunto way ogaaday isu diyaar garoobay walaa isu iska difaaca fadi xildhibaanka oo shabaabka ana walaa isu ciidan qori walaa isu hubaa isu wareejiy yaa la kufadeen isu diyaariyo